a ke tlo ruta ntho mo lengwe hlebala mane
le maelo
ha mane tlhama na uwe tse za ka ho Clemens conference se ke ba tsana ba e zwi ba ka ho tle ba sa tswa
aski
ye
kumari
ke le ya men ka pore so ka na ela no si ai se mi ga go go bo se bo mwana ga tshela tota bona we thola e baya a drip it flow a ja ke tebe zo go Mare bo se bo ke tse ba se go wa baby take it slow when I told am moya yo go tla e thola when I tona kona spana bo se bo ke tsa ga we khara I don't give up I'm come with the flame shine I'm not the same with this game I can feel when I just ain't no gamba wa ke go botsa re gamba wa ke tshenja pe ka ba di fela go tswela le game si when I with my velo away next time o tshenja de you tabe tsela ga le ga bo tsano mo kubelo sonda o zo paka go ba jalo tankaga Tell me about the thing. We don't know where I'm going. The way I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go to the house. Ngeng a thabile ya la tsedi mo monya ai 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 u bia la tsela ka mega u si wana kawa u si wana kawa u si wana kawa tsela ka mega pore so dona ela do si wanta do tsela ka mega pore so
Asubani kumane moshana wa ka ke senya le fase ke ke ntse ke re ke lutsa le fase ke upa moshanya ne re ba ga ntemba ke mosha le mona la le go 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 ntate ke bona nka ha o batla lutsa le fase tsana la o fosa le fase ka pege ke no moshana wa se ke na go to go dela ke eme ntse ke le mong wa ma ga ola ke ntse ke ke motho a maelo se
ke tsala ja me ga bo 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 tsala ja me ga bo
ke ha o batla go khothotsa o khothotse ka botlhalosi ya thabo se mmana ba ntse ba etsa ntswe tirele